need, I'ma say some real shit, nigga. Dear Lord, the only thing I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah. I don't need nobody, I don't need nobody, yeah, yeah. Yeah, yeah. I don't need nobody, I don't need nobody. Tulo ish kondo gundo tunazijua haso. Kula na kulala manyanya so. Funga shorudi kijijini besi nasomia kinipenda Mungu inatosha. Wengine atakusevu kwenye shida, utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyoni anakuchukulia barira. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devo. Simuhitaji Mwijaku hechi na baba levo. Mi akinipenda Mungu inatosha. Yes, mi napenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati wa ziki. Sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akinipenda Mungu inatosha. No, no, no. Unanifollow, unanipangia cha kuposti, misi kufollow. Shobo zako zina kukosi, we nanifollow. Usinilete mikosi, akinipenda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipo ndani, sina tatizo na majirani. Ila sitaki wanijue kiundani, akinipenda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki ane nilipia kodi. Pengine na furahi mikumpigia hodi. Akinipenda Mungu inatosha. Yes, mi napenda marafiki. Wale wanaokwepo wakati wa ziki. Sio wanaokuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akinipenda Mungu inatosha. No, no, no.
Akinipenda mimi.